answer be?
When is come to Mbali?
Acheke Shatu mana uri mtoto wakara Nika kotloji nika rasara Atambo nkaweka bondi siku wanadara Yaka jona bingwa mikanyona para ila leo Kanasa kwenye mitego Na mchinja sinza lego Onangu nomba mje kula chavo Ila ana nikata sting Ano vyo guna kisema Naumia, anaumia Naumia, anaumia Naumia, anaumia Naumia, anaumia na shika moyo Moyo wangu, moyo wangu Moyo wangu, moyo wangu Na shika moyo wangu Moyo wangu, moyo wangu Moyo wangu Yani niliwaza nikimlewea Aibu sitomonea Vidusko vyangu kashanilia Leo kajage twataviri pia Asambo na naugulia Stimwa na nirushia Asa ntafanya jesha funga fumbi Kanivuruga baka nkamnya tungi Kupata guste wana mkala mirungi Ndani sogogo hira umtoto fundi Sindwa kini na miya na simama na mchongoma Kini pamkia na mpeleka mbuzi kagoma Nukura chabo majila ni mtani koma
Shoka yata koma leo
Haila leo Kanasa kwenye mitego Na mchinja sinza lego Mwanangu namba mje kula chabo Ila ana nikata sting Ano vyo guna kisema Naumia Anaumia, 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 anaumia na shika moyo
Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu na shika moyo wangu Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu
EBT ya Dusko eh? Hey, let's come to Mbali
Karimie meneja Mizuna
Montana, we dada umecheza vipi rudia tena Na unaga kwenye video rudia tena We dada umecheza vipi rudia tena Unopozungusha kati rudia tena Na unaga kwenye video We video, na unaga kwenye video We video, aya tena chambele kidogo zungusha Chanyuma kidogo katika Chambele kidogo zungusha Chanyuma kidogo katika Anipe kidogo, amdogo mdogo Ebu nipe kidogo Mdogo mdogo Azungush, zungush, 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 zungush Nafanya kama sifai vi Achebyeba, achebyeba, achebyeba Webe nijasiri mbunye Machenu wa vita, vita